Moyo wangu hauna tena subira, moyo wanikera na mimi naumia.
Pole ndicho kidunia, pole ndicho kidunia.
Oh, moyo wangu hauna tena subira, moyo wanikera na mimi naumia.
Pole ndicho kidunia,
moyo
pole ndicho kidunia.
Pole ni ya nini watani nilie, ndugu watani nilie, manambiliani musiniambie, ndugu musiniambie. Ndola fulani halina nduguye, kwangu halina nduguye.
Pole ndicho kidunia,
moyo
pole ndicho kidunia.
Oh, moyo wangu hauna tena subira, moyo wanikera nami naumia.
Pole ndicho kidunia,
moyo
pole ndicho kidunia.
Ndilo jina la yeye fulani, la yeye fulani. Sikiti kunena na wafitiani, basi na wafitiani. Nampenda sana mwengine sioni, ndugu mwengine sioni.
Pole ndicho kidunia,
moyo
pole ndicho kidunia.
Oh, moyo wangu hauna tena subira, moyo wanikera nami naumia.
Pole ndicho kidunia,
moyo
pole ndicho kidunia.
Tulivyopendana mimi na fulani, mimi na fulani. Mfano hakuna hapa duniani, hapa duniani. Simuoni tena nitafanya nini, ndugu nitafanya nini.
Pole ndicho
kidunia, moyo
pole ndicho kidunia.
Oh, moyo wangu hauna tena subira, moyo wanikera nami naumia.
Pole ndicho kidunia,
moyo
pole ndicho kidunia.
Resu kutua umize matungu, umize matungu. Ujaidhiniwa kula ulimwengu, kula ulimwengu. Umeondolewa kwa sababu yangu, re kwa sababu yangu.
Pole ndicho kiduni ya moyo, pole ndicho kiduni ya
moyo wangu. Hauna tena subira, moyo hanikera, nami naumia.
Pole ndicho kiduni ya moyo, pole ndicho kiduni ya moyo, pole ndicho kiduni ya moyo, pole ndicho kiduni ya moyo.